was bei seinem Hitty. Was ist denn das? Ngithanda number 7 ngoba usanda njengaleven 11 is obchronics and heaven. Abazalwa nibashaja basiza ngamhete kodwa umuntu ophuzayo uthandazela phezulu bangadlali ngawo unkulunkulu uthanda kakhulu usanda basahlekile abone ukuthi sizophunyuka 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 bawa uthandaza mkhulu ubiza unkulunkulu uthandaza mkhulu ubiza unkulunkulu.
Abavanz,